Upoko 25. Ka inoi a Paura ki te emepara. Nō te taenga mai o Petuha ki te kāwanatanga, ka toru ngā rā ka haere atu ia i Hiharia ki Hiruhārama. Nā, ka kōrero te tohunga nui me ngā rangatira o ngā hūrae ki āia mō Paura. Ka tohe ki āia, kia whakaitia tā rātou mōna, kia tīkina atu ia ki Hiruhārama. He whanga hoki tō rātou mōna kia whakamatea ki te ara. O tira, ka whakahokia e Petuha kai Hihari a Paura e pupuri ana, ā tērā e hohoro tōna haere ki reira. I mea anō ia, me haere tahi anō ia hau ki raro ngā mea o koutou e whai mana ana, ki te whakawā i taua tangata, ki te mea he kino tōna. Ā ka noho ia i a rātou mō ngā rā e waru, ngā huru rānei, nā ka haere ki Hiharia. Āo ake te rā, ka noho ki te nohoanga whakawā. Ā, ka mea kia ārehina mai a Paura. Ā, nō tōna taenga atu, e tūana tērā ngā hūrai, i haere mai i Hiruhārama. He maha, he nui ngā he i whakapāngia e rātou kia Paura. He oi, ki hai i ū tā rātou. Ā, ka utu e Paura. Ka hore rawa o kuhara ki te ture a ngā hūrai. Ka hore hoki ki te temepara. Ka hore anō ki a Hiha. He oi, ka mea Petuha ki a Paura i tōna hiehia ki a painga e ngā hūrai. E pai ana rānei koe ki a haere ki Hiruhārama, ki reira whakawā ki a ai mo enei mea ki tō ku aroaro. Anō rā ko Paura. E tū ana ahau ki te nohoanga whakawā o Hiha. Hei reira tonu ahau whakawā ki ai. Ka hore oku he ki ngā hūrai. Kua tino ki te anā hoki e koe. Me he tōku, kua mai ngā rānei e ahau tētahi mea e tika ai te mate. E kore ahau e kino kia mate. Tēnā ko tēnei. He teka ngā mea e whakapāingia nei e rātou ki ahau. E kore e āhei kia tuku ahau e tētahi kia rātou. He karanga tēnei nāku kia Hiha. Nā, ka kōrero-rero a Petuha ki te rūnanga, ā ka mea. Kua karanga koe kia Hiha, nā, me haere koe kia Hiha. Ka kōrero a Paura kia Akaripa me Pereniki. Āmuri iho i etahi rā, ka tai atu a kīngi Akaripa, raiwa ko Pereniki ki Hiharia, ā ka oha kia Petuha. Ā ka pō maha raiwa e noho ana i reira. Ka kōrerotia e Petuha ki te kīngi, te take mō Paura, ka mea. Tēnei tētahi tangata i waiho iho e perika e here ana. Ā ia hau i Hiruhārama, ka kōrerotia mai ia ki ahau, e ngā tohunga nui, e ngā kaumātua o ngā hūrai. Ka tono rātou kia whakawākia ia. Nā, ko tāku whakahokinga atu kia rātou. E hara i te ritenga nā ngā tāngata o Roma, kia tukua he tangata kia mate i te mea, ki anō i tūtataki noa te tangata, e whakawākia ana ki ngā kaiwhakapai. I whai wāhi rānei ki te whakahuki kupu, ki te kupu whakawā mōna. Nō reira, i tō rātou mininga mai ki konei, ki hai ahau i whakaroa. Āo ake te rā, ka noho ahau ki te nohoanga whakawā, ka mea kia ārehina mai taua tangata. Ā, i te tūranga o ngā kaiwhakapai, ki hai tētahi he o āku i whakaaro ai, i kōrerotia e rātou mōna. He oi, he kupu tau tohe no tā rātou karakia, tā rātou i mea ai ki āia. Ko tētahi ihu, anō i mate, e kia nei hoki e Paura kei te ora. He oi, pō hewa noi ho ahau ki taua tau tohe. Ka mea hoki me kore ia e pai kia haere ki Hiruhārama. Ki reira whakawā ki ai mō aua mea. No te karangatanga o Paura kia waiho ia kia whakarangona tāna e te emepara. Ka whakahau e ahau kia puritia ia. Kia tukua rā no ia e ahau kia Hiha. Ka mea Akaripa kia Petuha. E hihia ana no ahau kia rongo i taua tangata. Ka mea ia, kua pōpō koe rongo ai ki āia. He oi, i te aonga ake, ka tai atu a Akaripa raiwa ko Pereniki, me ngā whakapaipai maha, ā tomo ana ki te whare whakorongo, rātou ko ngā rangatira mano, ko ngā tāngata nunui o te pā, ā ka whakahaua e Petuha, ka mauria mai a Paura. Nā, ka mea petuha, e kīngi akaripa, e ngā tāngata katoa hoki e noho nei tātou, ka kite koutou i tēnei tāngata, i tohe mai ai kia hau te hui hui katoa o ngā hūrai hiruhārama, i konei anō hoki, i karanga ai, e hararawa i te tika kia waihoia kia ora ana. O tira, i kite ahau, kā hore ana mahi e tika ai te mate. Ā, i te mea, nāna anō i karanga ki te emepara, ka mea ahau kia ungā atu ia. Kā hore ia aku tino mea e tuhituhi atu ai ahau mōna ki tō kuariki. Koi ahau ka ārahi mai nei āia ki a koutou, ki a koe rawa anō e kīngi akaripa. Kia whai mea ai ahau hei tuhituhinga atu, ua mutu te uiui. Ki tāku hoki he mea he kia ungā atu he herehere. Ā, kia kaua hoki e kōrerotia te mea i whakawākia ai ia.